with your and souls in the world now. Demon of God, so guardian angel, love side, throw small hand up. Talking about Kelowna Panda.
Can balance kile unapanda utavuna wewe,
ukipanda mazuri utavuna wewe,
yeah, yeah. Kile unapanda utavuna wewe,
ukipanda maovu utavuna wewe.
Maisha yako jifunze kuwa na kumbukumbu. Lolote ufanyalo lazima uweka kumbukumbu. Mema na mabaya lazima uandike kumbukumbu.
Basi yale uliyopanda jana ndivyo unavyoishi leo, na yale unayopanda leo kesho utalipa gharama. Ikiwa mema na mabaya lazima utalipa gharama.
Mombe Mungu akishazamehe wala hakumbuki, hey.